Jack siko poa.
Are?
Yeah, tu nimesema yani ndio generally producer. Yeah. Crazy. Slip the bar, stop ya kwanza masaa Viti za mbele, kwa ile favorite bar Aliagizia mabeste, matot na mabia Na kwa kila waiter, aliwapatia matip za mia Huku na watoi, madha na opikia Boga ina nyanya, kitungu hao dania Ndiyo ya japele kuhosi, tumbo wanaumia Madha anado, madha yuko home Madha ni housewife, awezi msaidia Mada hezi baidawa na msovu milia Ametoka kwa ba kitu sa saba na staga Aki shout kwa njia Anadai no fear Na vitu zingine watu wafai kusikia Watoi na mada wasengi wana hopia Watoi hao kwa room Wamenda wakajifungia kwa keyhole tu sahi Yo wanachungulia Menge kejani, uyo washa break my window Do hizo chupa, ziko down on the floor Satoa lali home, yo ilikuwa ni code Anaka msande mapema, kaa cobra squad Watoyo wanazidi tu kufunga mado Wanajua ni time, ya kichapo na kilio Next ni wife, anachapo ma elbow Mateke na mablow Apo alijita soldier, ana fight world war Damu kila mahali Keja red rainbow Yo siku alimtapadi ya subuhi past 4 Ilibidi ya saidiwe na maniba wa next door Alilose damu kibao Hospital ward Sistaki watoi mabeste Wote wanangoja Daktari ya kakamu Daktari ya kapose Daktari ya kakompose Akasema She's no more Neza sema ni maofan Kwa babu ya bado wana spend more than Ile shide ya tumbo Inasumbo last born Inabige tiftwe dawa na food na fast born Ali come home one day akapata notice ya landlord Leo ni third Wamambo watoke fourth How ni hopeless Usisau how ni homeless Waneshi kwa carton chao Jad rule kwa face Residence Moy Avenue Occupation kubeg Ngozi mechaka na kia to the left Natibu down chief market ya kwa office place Nadhani ata godal kwa mejam yani Akatuma mother flani from above Alikama kwa chukua watu hoi Kenda kwa kete yani saini watu wake Ano itaka watu wake Crazy These are dreams, dreams That should have become real